It's two kids, baby.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene. Pochi nene, pochi nene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, bada ya kuhaso. Mana hai tu ni bila ya kumwaga jasho. Pochi nene, mlinde demu wako. Vocha nayo mwonga sana bei ya simi yako. I got love for my people. Sina kweli. I believe in God. Baraka tele. Mchawi karoge. Nisifike mbele. Nina panda ndege. Weka pande tembele. Pink wine high shine. Adina chana kichina. Puerto Rico mama sita karia shina. El Habib pot kater. Mse wavina. Dubai mafuta. Nina miliki visima.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene. Pochi nene, pochi nene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, inanukia mapene. Dada siku nyimi kau kitaka useme. Pochi nene, tunda lazima nimenye. Kama nikifulia, basi na wewe niteme. Shakesha kabundi bundi, shapigwa na vumbi vumbi. Mara kondakta, mara machinga, fundi fundi. Sapesa kakumbi kumbi, mishungi mitungi tungi. Leo Hanifa, kesho Hanita, kundi kundi. Usiseme weo na mikosi. Omba Mungu mambo ya wekitu na boxi. Na mwana umesugu wa choki. Toka kija kazi mbaka na kuwa bossi. Walishani tesa mashosti. Atabusu nililitafuta kwa tochi. Kumbedawa ya mapenzi ni noti. Sana chagua mimi kwenye bedi ya ukochi. Pink wine high shine. Adina chana kichina. Puerto Rico mama sita karia shina. El Habib pot kater. Mse wavina. Dubai mafuta, nina miliki visima.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene.
Kiss Zombie V-Funny Boy. I told you, bro, this is gonna be a movie, man. WCB for life, baby. Best cities on top. And we won't stop, period. Funny Boy. I'm not a human, my mother.
It's the kids, baby.